ngiyathalisa noma yini Ngicamile nanko wandimpela ma ngisukungiqathanisa noma yini Ngijonge impela ma ngisukungiqathanisa noma yini Ithathe isikhathi kubuyelana Wena ngosuku ngobujahela Ithathe isikhathi kubuyelana Wena ngosuku ngobujahela Take your time over me Wena ngosuku ngobujahela Inkinga ngobuphuthuma Wena ngosuku ngobujahela Mina ngijonge impela ma ngizokungiqhathanisa nomuntu
Bien, pelo nan katanis